Lufa. Sijui kiasi gani unani feel me, unanipa mawazo baby girl you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema kama nani feel me, sitaki kwana. Kauna taka cash, mami nimepaki benza. Lipo tamu wa asali, so chachua chenza. Kama ukiwa mana, can make your life better. Kambali na wao, kapa janza kukukera. You know kwanini nataka favor. The miss boy, utapata kila flavor. Mabisho, atakudanganya feather. You go slow, na machizo bongo flavor. Sijui kiasi gani unani feel me. Unani pama wazo, baby girl, you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema kama nani feel me, sitaki kwana. Sitaki get me deep. I'ma be your husband, you can be the wife. One more done it right, kumbate all night. Promise we wa mimi, hata tuki fight. Kugombana nini, kitaka ni bye. Okay, I do I got a baby line in bitch, she can be my boo. Japata love in this big, and I kimbia ka digi digi. Ndo mana staki aniahidi, mulize mama shahidi. I wanna back to back, in fact she's too much. Haburi kala sanji, I'm tempted to touch. I don't know what I should do, so I can get it all. Nataka je huku, we can do some more. Sijui kiasi gani unani feel me. Unani pama wazo, baby girl you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema kama nani feel me, sitaki kwana. Sitaki get me teeny. Sijui kiasi gani unani feel me. Unani pama wazo, baby girl you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema kama nani feel me, sitaki kwana. Sitaki get me teeny.